Yeah, it's still kids, baby.
Leave money on the track, yeah.
Check it. Kipenda choro, hulanya mambichi, baby. And nobody knows that you are down for me, baby.
Baby, ni ruso, ni deke. Nisi chekwe, iwe kwangu, mi mateke. Tuwe sote. Kila mara kili yangu, wewe tu. Umenifanya nimezama mwenzio. Kila mara kili yangu wewe tu. Umenifanya nimezama mwenzio.
The way that I know, the thing that you do, the way I love you, oh, baby you know. Kufanya ni kusahau, waka mini kushushi damu. Sipenda kimatarabu.
Nusu kaput, umenipiga nusu kaput. Nusu kaput, umenipiga nusu kaput.
Honey boy, alamba, alamba. Tamu tamu katoa maganda. Kuma kibanda, misamba. Makalete kabunja kitanda. Kanite Kenya, te Kenya.
Aye, kanite Kenya.
Mina pekenya, pekenya.
Aye, mina pekenya.
Kucho kuru kucho.
Aye,
kugani kiruboto.
Aye,
njoni kupi burunguto.
Aye,
mekwa kuzumbu kuku.
Aye,
yeah. Kila mara kili yangu wewe tu. Umenifanya nimezama mwenzio. Kila mara kili yangu wewe tu. Umenifanya nimezama mwenzio.
That I know, the thing that you do, the way I love you, baby you know. Kufanya ni kusahau, waka mini kushushi damu. Sipenda kimatarabu.
Nusu kaput, umenipiga nusu kaput. Nusu kaput, umenipiga nusu kaput.
Baby you know, the way that I know, the thing that you do. We I love you, baby you know. Kufanya ni kusahau, waka mini kushushi damu. Sipenda kimatarabu.
The Mix Killer.